International na tifa style ya kimataifa. Nzuli kama nguzi kuya chui taiga. Tifa, best players za nyanyo mofifa unokipa. Mwana kwa talinanga kafiva.
Ngome kuba kuchesenge. Ngome kuba temanye kwezi dedenge. Nsaba vivele vya dembe. Jagala tuchikole tuzidye mumelembe. Petuli wakulu bando membe. Chikumba tosola tetuva kumolembe.
Endovia, we party. Tuchakale, wajanu wajajia. We party. Tuchakale, endovia. We party. Tuchakale, wajanu wajajia. We party. Tuchakale. Girl Tifa, six feet. Aerobica, on a lead feet. Sweeter, she's a giver. She's a lover, boy, a galanzi seka. Diva, sit ya. No wine to the floor, no teaser. Oh baby, wanna teva mpuliza. Oh lord of mercy, kiza.
Yeah, we party.
Tuchakale, wajanu wajajia.
We party.
Tuchakale, end of year.
We party.
Tuchakale, wajanu wajajia.
Al baba singa tuba de Jamaica kweba nipi sina shaba raba daba bakuba raga wisi kabanywa laga zini saru cholo kambien zini saba gaga
iteme kwa neme kade iteme kwa neme pia kagwele kapia tuaneleza no makomo pia kako vikade katino sebo tute kubipia kasemo kapia koka labia kavele kapia. If you love dancehall, this is your song. This is a lingala, this is no song from Kong. Kuli mama vila call me the raga King Kong.
Wanku vila njirabia one end of year.
We party.
Tuchakale, wajanu wajajia.
We party.
Tuchakale, end of year.
We party.
Tuchakale, wajanu wajajia.
We party.
Tuchakale.